sawa kwa hapo kwa reception nini wa mambo yako jeni pinyana kama wamekuja kutoka tu amekuja amepita mengi wandani walikuja wamekasaje wakirudi na masidi zao hapo kwa
studio hakushuka hata baadaye.
Hizo manini tu ni kama nilikuwa nafanya nini na unaweza kuna ulinaidi gibai kama unaona niko ulisahau so nilikuwa nataka kuona eh bado niko naweza rap naweza andiko niko na jitest so nda, after hapo ndo nitaanza kufanya sapro nitaanza ku rap sana
yeah okay okay. Hii project ilikuchukua how long kuzi kuna ngoma kadhaa iko 16 tracks yeah, ama ni one yeah
ilikuwa almost see one year half a year.
Yeah. Wao mko kidutu pole pole.
Yeah, nikifanya then vitu zilikuwa tu zinaincheleweshesha hizo makolabo. Ngoma zangu pase nilikuwa nazo kwa kichwa na nini na nini. And then mfanya ngoma virahisi juu sawa unajua niko na studio so I write rap. Una,
yeah, okay, una, okay. Unaandika
si need kuandika. So mu nini tu alafu naandika nikirap.
Yeah.
So na okay. Rap na rap alafu naziandika. Alafu na sasa ndo na rap.
Okay.
So inafanya vitu zina move haraka na hadi siwezi kuwa na memory ya vitu nilizifanya juu ilikuwa ni faster ile naingia na nasikia beat nasikia tu beat naona noma naanza kusema tu vitu fulani naanza kuzirecord. So sijali kwanza. Nikisha zirecord ndo narudi nazipanga sasa vizuri afu nazirecord sasa vipo. Hivyo ndo mu record nini zangu. So ilikuwa roughly half a year. Collab ndo zilitake time. Juu collab unajua ni saa kutafutana na wasee.
Yeah.
Utaniwekea voice nini. Sasa hata ngoma ya mwisho afu hizo hiyo ngoma ya mwisho ndo ilikuja verse zilisubmitiwa za mwisho so
ndio kaiweka huko mwisho.
Huko mwisho.
Okay, okay. So iko vile tumesema iko available on all DSPs, ndio?
Iko kila mahali hapo iliko kwa DistroKid. So DistroKid ina distribute kila mahali.
Yeah. So Buda jo tumeshukuru. Wewe umetake through hiyo journey yote. Umetake through journey ya the pleasure and the pain. I think was also how we get your pain in the industry like anything. Mupenda sana kukote J waga na ile the same things that make you laugh will make you cry. I take it. Like it goes through it. Alafu pia ni poa kucheki msaika wewe uki admit like kuna time the music the game broke you down. Cause mu feel ni kama hiyo ndio pia ile African masculinity so mboga Buda just why show weakness z. Just go through it, you get the pain out, you focus. Unaendelea.
Itakusaidia sana hata sasa naona vile kina Magic alikuwa na nini nilikuwa na feel nini mbaya sana juu mimi nimeshaikuwa hapo.
Yeah.
So najua hiyo feeling ya kukua uko na power na una.
Unaona?
Uko na power unaona tuna ngoma zako zina alafu unajua ngoma iko powerful sana. Zenu ukisikia hiyo ngoma inakupatia kitu fulani alafu wewe una power. Ukitembea nje wasile nani oye lakini ukindani ndani unajua tu man I'm powerless. Watu watu ile wamekupea hapa hii.
Yeah. Naweza guess. So, yeah.
Kitu namuelewa. Yaani ni ata akiweza ku get out of hiyo ata kwa Milan. Unaona vile ata come out stronger, akaweza kuichukulia kutoka hiyo angle yenyewe. Asichukue ni kama kitu mbaya, aichukue ndo sasa ndo nimeanza.
Ni lessons here.
Asianze ati ni kama ati amekuwa kwa game ati nimefanya hizi. Hakuna mistake. Hakuna anga mistake kwa life.
Yeah, ni learning experiences.
Yeah, so hata vile inakanga ni kama tuko tumefigure out kila kitu. Man, hatuja figure out hata 1%.
Yeah.
Ni vile sometimes unapata ngamse na kombeti. She split sheets like me go. Hona jua kusense split sheet unadhani ni rahisi. It's not easy.
The other one is a sign like ni ku execute because YouTube unaweza kupata split sheet kweli? Si YouTube utalipa mtu mmoja ende nafaku.
Mimi kwanza mimi tumii. It is sai pale tuko kwa industry yetu. Imeshapitwa yani design. Si unaona kila mtu ana complain juu hizo split sheets na nini? Niliona ya Bobby akisema oh split sheet nini. Lakini hata tu sign split sheet ngapi hata kutoa kwa Ngori. Ngori ni wewe mwenyewe. Chibudia ametoka hapo bila split sheets. Ni wewe tu jitoe tu. Mimi waambia gatu mtu tu ile real to real. Ndio kuna ile unajua I know my rights.
Yeah,
hapa kuna I know my rights. ni wewe sasa tu uamue hapa ni kisoja. Ukienda pale uambue honga huyu jamaa hongana.
Mm.
Usijisanye hapo tu mimi nataka speech ile itakuokoa.
Mm.
Hiyo kitu ni yani, alafu wewe niambie kama mtu stream moja ni how much?
Mm.
Unaambua sijini what
cent. Eh,
eh. Aya, alafu sasa hii split sheet sasa tukuje tunataka ku split cent. Wewe niambie what are McDonald's? Tukue tu realistic tu.
Mm, mm.
Na hafu sasa upate hii ngoma kama sasa zetu, kama wakadinali, tuko watu wa ine.
Mm.
Hii senti inataka kuganishwa watu wa ine.
Yeah.
Yeah.
Okay.
Hatujeka mtu wa video.
Mm.
Yeah. Inakuja, yale ni kama, tunafanya bizi ya mandururu.
Mm.
Eh, tumefanya bizi ya mandururu. Nando manamisi fokasigi na hizo. Ndo nanikawabe, mii kikupea ngoma na kupele ngoma kajisaidie na ayo.
Yeah.
Kile, chukue kitu endo convince hawa Kenya wakupee do.
Mm.
Ah sasa akikupea do, mbona utajitoa kwangu?
Ke okay, kwangu.
Mimi that's the mimi mwana hivyo ngoma na ichukua kama kitu fulani ile design kama ma vijana ile inaweza kukusaidia. Chukue kitu utoke nayo nje ujaribu kuona vile utamanuva. Pengine hata utauza but unaweza jipata kwa position nyingine. Unaweza jipata huko place umepatana na mzee umechorwa wera.
Mm.
Unaweza patana na mtu fulani ya kusaidie. But through hii kitu mimi na kuge ndo itaku elevate. Yani hata mtu akuja kwangu tu anafanya ngoma na uzo uko na demo.
Mm.
Without a demo una expect to who will invest.
Yeah, yeah.
Money. Kuwa na kademo unaweza ndo waambie mzee niko na audio, manze uki sponsor video.
Mm.
So unaona mimi ndo root ya hii audio. So nikikunyima hata hii audio, huyu mtu atatu sponsor video. Mimi sasa mimi naiangalia from that perspective that audio si final product, it's just the beginning.
Mm.
For us to sell the house, lazima nitengeneze foundation to item to finish. So lazima tushikane si wote, alafu ikiisha tu item mteja tumwambie like unaonaje wao iko fit eh atoe do.
Mm.
So sinaona hapo ndo kila mtu ataanza ku get paid. That pale nikasema wasanii wa protect nini producers wao juu tunafanya kitu tunatengeneza hao
tuuze.
So selector use unajua msanii ataenda kuuza tunapea msanii ile design wendo msafi. Waishia si mafundi ni wachafu.
Hatuwezi
enda kuuza hii hao. So msanii anaenda pale kwa msafi ile yana convincing factor ya check hiyo hii hao tusingine tumeitengeneza na mita lakini anakuzia hata mita 10 anaweza kuconvince.
Mm.
That's how it works. Hivyo ndo mimi naangalia ngoma na industry per se. So mtu akuja kwanga niambie audio naangalia like to go very far.
Yeah,
so,
yeah.
Tutafikia dosa ngapi bitu tutafanya video tutafanya nini tutafanya. So ileta kwa factor hata moja tumesahau. Ya vile kama vile tulifanya Geri Nengi and then ikapuliwa down. So unajua huyo jamaa tunamuuliza, "Wewe ni hao watu wote wame unajua kuna mzee wa video, kuna mzee wa makeup, kuna so much."
So vile mlimconvince aje? Irudi.
Hey, kwa tu ni to pull down zote.
Mm.
Yeah, let's pull down zake zote so that ikwe tusisumbuane tu YouTube sasa wanawaandikia wanaanisha another strike tuna funga page yote. So unaona hapo unakaa una hey, strike nyingine. Nikawaambia vijana sasa kitu tutafanya nini? Itabidi ni nini? Tueni ngoma zote zenye mmefanywa na wasi. Tofauti kwanza. Tuklia hizo mangori kwanza zikiwa offline.
Zikiwa private.
So mklia na kila mtu na lawyer na kila kitu ndo hii kitu isiwe ileta issue tena. Hiyo kitu na jileta issue juu ya nini ngoma inaende kigrow. Ile hivile mafu wewe unataka how much ya beat? Wata utano chukua za utano. Haya pay beat inafanya ting ting. Inaende na kwa kubwa unaanza kuzucha inakuwa hey, mkuri hey. Unataka how much ya 45k ya 45k ting. Ngoma inaendelea kugrow. Unaanza kwa sio aenda ka pull down tena. Kwa bro, kwani ulisema 5k a bit bit? Ah, ulisema nini yale ndio hiyo. Oh, nini. Sasa pia yako kwa ile situation ya akomta ngoma ni bigi.
Oh, you say wewe so una relay, una understand.
Najua sasa hata nikiambia mavijana naambia budaa mimi naelewa huyo budaa naelewa kila na naelewa kila mtu kwa hii picha vile kunaenda. Sasa advice business wise, toeni kila kitu kwanza tujiprotect.
Yeah.
Hiyo sasa tu ndo mimi nika advice nikwambia toeni kila kitu offline tujiprotect kwanza juu page yenu ndo kila kitu. So kwanza hapo ndo tutajua tutadilaje na hiyo. So kutoka hapo ndo hata tunaona tumefanya kila kitu utapata ngoma zao zote kwanza hiyo siku. Big beats zote. Kwanza sikutambui nini album yao yote. Yaani album design najaribu kuonyesha hata wananiambia hapana.
Yeah, kuzinza leta shida hapa.
Naambia hapana, at least tulete variety. Ndio isikae. Pia mimi nusikia gani kifanya kitu sana mimi mwenyewe inakuwa monoto na sisi nataka kusikia album yote ati ngoma zote ni mimi nimepiga tatatata. So hapo ndo tuna deal na vitu kama hizo. Yaani tuna try ku avoid such scenarios mapema saa hii. Tutashajua hii kitu vile inaenda. Unaweza fanya na msee ngoma iende kwa bigger than what hata wewe una expect. Hiyo ngoma ilikuwa bigger than au.
But hiyo inamaanisha maproducer wa Kenya wakiamua kuwatiaji wasanii wanizalia.
Mbaya. Hiyo ni kitu moga. Kwanza tukipatananga tukiongea yani zifu tunasikia watu wanaongea okay, pata na provoke akinipigia zake nastuka napatana na dili ananipigia zake. Pia yani kila mtu ako na scenario yake noma noma zile zenye unasema wow. Kia nani. So yenyewe kusema kweli yenyewe tukashikana ma producer na tuseme which is impossible.
Yeah.
Ati to fight rights zetu. We need something yenye inaweza tushikilia but it's impossible. Hata hiyo anatokea wengine mtu anatokea huko kwa bedroom anapiga mabits hapo kesho kutu amechukuliwa. So unaona pia hao
Azizi nasema unajua ile time kameiva msanii yuko tu pale hivi. Sikia kwanza kama yeye kwa maana 3 hours 300,000 views anasema sawa acha nichome. So na understand kwa nini like producers I think be it a fika level artist wana do hivyo you protect yourself as the artist,
yeah, artist
and that's by making sure this producer is well fed because if he's hungry
as a producer
ile tu hungry man is an angry man
hiyo ndio na kila time yenye hiyo hunger inatokea ndio shida zuanza. Ukiona tu shida imetokea mahali jua kuna mtu mahali alikuwa feel effect ya hii kitu
hivyo ni like unabaki kitu pale tu uko like
inakuwa hivyo by the way inakuwa gani hivyo unabaki hapo peke yako unabaki ala unaanza kutoa sasa sahi na social media unaingia pale Twitter unachoma unaanza mambo mingi mingi na kwa inaleta sasa inaharibu biashara yote.
But sasa unaona nini do you feel kuna time tutaona ma producer wakiball kama artists like is that day coming where tuna ma producer kiwa manyumba za kifahari
ingia hiyo era sasa si vile tu tumekuwa like zamani artist wako na get do si ndio sasa artist wameanza ku get do so ina trickle down to next person which is the producers I think tunaingia sasa hapo sasa nimeanza kuona at least hata ni motif nimeona siku hizi ana kafiti zamani ilikuwa ni tunakaa yenyewe tunajiona yenyewe tuko poa. Ukiuliza jamaa unaishi wapi? Ah, naishi sijui wapi huko chini huko. Lakini sasa at least unauliza jamaa unaishi wapi? Ah, niko.
Yes, yeah, at least niko poa.
Sedo ako poa. Alafu nini hivyo na wameshikana. Unaona need that
motif leo na galichukua ka German machine fulani ama ndio.
Sasa hivi tu ziko, sasa hivi tuna say do in Kenya naweza sema in a trickle down
to produce at least
say that is not even by the way na sasa since ni mob unajua the more itakuwa more ndo hata mimi usema ngaje mu prefer artist akwe bigger juu unasema unaona ukiwa na artist ati akona jet it means wewe utaendesha hata kama una jet
utakuwa na ki range
uto usuna kef
na kahao unakuwa at least uko na cage
niko iko so nikiwa nakalia na pala nasema gatu yes juu hii kitu inafuruta train inafuruta line ya watu wengine na threshold ya do ina kuna pato ile mtu atalipwa kidogo hata kama ni kidogo it's something that anaweza move nayo. Sasa shida sasa unaona TZ vile nilienda artist walikuwa nalia hivyo. Wacha nikwambie TZ hakuna do.
Yeah, okay.
TZ hakuna do. TZ kuna watu wanajiita wafadhili. Wafadhili. Nika TZ twice. Na each encounter. Wafadhili ndo wame come through.
Yeah, oh.
Na come through vi noma. Si kama hii yetu. Si kama hii kama ile kina vijana barubaru ndisiko walipandishwa ndege sijui. Yao ni inaenda to inaenda. Inaenda ile design mjamani za kuchukulia dikeja. Design anakuonesha ni msanii.
Ishi vizuri.
Ishi vizuri. Sasa Diamond silimfanyikia na Babu Tale. Ni ile jamaa anaangalia hivi anaona naweza sunda do yangu kwa ujamaa. Na hiyo ndio kitu tu tunalack. Hata Kenya hiyo ndio kitu muambia gawa. Hiyo ndio kitu tunalack hapa that mtu anaweza weka millions kwa gorofa, lakini hakuna mtu anaweza weka millions.
Anaweza kwa art.
Kwa art. So unaona ina
na uko, art itarudi. Like uko, ukipanga vitu vizuri.
Huko tume mimi nimeenda mara ya kwanza tulienda. Ilikuwa on the same basis. Ni mjamaa alikuwa amesponsoriwa huko na anahitaji the technical support kutoka Kenya juu wana feel sisi tuko na know-how mobile technical. So ali so unaona doi kikua hadi mnalipiwa tiko kujeni mimi mnawekwa fiti. Na hii ni mse fanzi si artist. Tukaenda ya pili na ska hii yeye ska pia tukalipiwa ndege tukaekwa kwa kimansion. Yaani na hii ni mfadhili wa huyu mtu mnafanya naye collab. Buda hii ali tunafanya naye collab. Huo jamaa wako huyo ndo anatuweka best. Eh muona. Huko utapata wapi ati?
Yeye najua najua.
So huko nilio notice hiyo unapata wasanii wanaishi na hiyo nini. So vile tulienda huko jamaa anajaribu kuniambia eh nini nini wanalia. Wanalia. TZ hakuna show every weekend bro.
Oh okay.
Show ni za sare. TZ unapata show jamaa anakuonyesha kama hiyo ilikuwa fiesta. Jamaa tumefika huko wewe ni producer wa calligraphy nataka kumleta huko. Sasa tunaanza kuongea nini nini kufikia hapo place ya dot. Afika kwa hakuna pesa bwana. Sisi unajua tunakupatia ile nini
exposure.
Juu watu ni wengi. Nani ni
kumwambia exposure nitoka Dar es Salaam. Kutoka Kenya mpaka Dar es Salaam. Itakuwa ngumu.
Ni wewe utranslate hiyo exposure to dot.
Yeah, yeah.
Wewe ujue juu msee tuwezi kukujazia study. Fiesta inajaza kama study, wanajaza hiyo tuliona wasee wanakamba kama unasema guy. Na since ni free it makes sense. Tukukamu hivyo.
So, oh inakuwa free yeah? Yeah, Fiesta wa free. Oh
ni kama target to radio hivi msee. Hadi tunataka kuweka ma show. So and here mnasema tunaenda Nairobi, Mombasa, Kisumu ni tunabeba wasanii. So kenye tu ni logistics za hiyo ni do by the way. Kubeba wasanii all
yeah, around.
Kenya, Nuggets, Nick Story Mob. Na bado kuwa convince wakamu.
Yeah, wakuja.
Unaona, so ili kuina make sense. But sasa ina uwa industry yao in terms of wapati do. Nini, uku
Kenya. So unless ufanye festival yako, yu design ya Nandi, Nandi Festival, Wasafi.
So uwa najaribu kupush for hiyo, wajaribu kufundisha watu. At least, Kenya, every Saturday. Nyambia hata sayo kiingia utaona poster.
Yeah.
Sasa tuko na poster already. Tushatolewa sijui nini nini next week tena after hii show.
Just man off.
Kutakuwa na nyingine. After ibu imagine all through the year tunana na ma show every weekend Friday, Saturday, Sunday. Friday buda mavijana na dogo. Huko mavijana anaishi kusaidiwa. Mjamaa alibaiwa gari keja nini yako sawa. Sasa usi ametulia tu. But weekend keja, weekend ya pili keja. Eh buda.
Anapigana. So mama nini wao nini? Wana make do yao aje saizi? Kwa kitambo likuwa nauza matape.
Yeah, oh. Zamani so likuwa naendaga kwa muindi unauza.
Yeah.
So, sasa wana depend on masses.
So akisha kubai ya keja.
Nini kakuja YouTube gari. Imekuja imefunja hiyo. Kubai tape. Kwa nini bai tape na iko kwa? Kwa nini?
YouTube ya.
Na ndo sasa imeua industry yao as you speak.
Yeah.
Iyo ndo kitu imeua. Industry yao ime dead mwafu. Mwafu. Kwa unona. Sayi unona ya nkila. Kila ameolewa anazunguka kwa hali na unaona yani either utoke TZ uende kama kina Roma mtu uende uende ukiwa nje at least utafanya but pale utakuwa tu wewe ni rapper ndio wewe ni mnoma but sasa na hiyo pressure sasa wanaishi nayo ni hiyo ya kutafuta wafadhi mtu anatafuta mtu atam boost and akai kwa industry.
Oh, okay.
Hivyo wanaishi huko. Vile mimi nili, according to vile mimi, wale watu nilitembelea, wale watu nilitembelea.
So huko na wale wakubwa kabisa, alafu sasa kuna hao wengine, hakuna average, ni struggler sasa.
Si kama huko venye industry inaweza hold kila mtu, the cake tunaweza ikula sisi wote hapa.
Yeah,
peacefully, huko cake inakuliwa na watu specific, yaani juu, hao ndo wako na, ule mtu wako na mfadhili mbiga, ndo vitu zake zitaenda, easier. Aya, ukiangalia hawa say show zao mingi ni nje ya TZ. Kina nani wanashindaga wako nje, kina Diamond. Diamond ameshinda Rwanda, wapi Kenya. Harmonize same. Harmonize anashindaga huku kwenyu. Harmonize si hapa Kitengela anaitwa baka mnashtuka ile. Harmonize alikuwa Kenya. Juu hapa hivi, tusi tuko na hiyo ya mtu akona do akona club akona hiyo unajua sasa
yeah, anatafuta
pia yeye mm. Yeah, sisi tuko na design zetu tu za wafazi ili but yetu ni hiyo ya job kwanza
mm.
Yao si lazima udu job
jamaa
yeah, atakuchukua kwambia wewe ni msanii mnoma nataka mm. nikusaidie nini 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 anakubaiya kadinga hapo kanini ukae kama msanii sasa fake it till you ikikataa
mm.
Hapo mnaanza tena kudaiana tena inakuwa kama ile Adamu na Harmonize ile.
Yeah.
Ile ya juni hivyo.
Yeah. Yeah. So ili get ugly.
Kesi kama hiyo ati sijui nilikupea dose sijui.
Hapana
huku ni msanii alijimake.
Mm.
Kiangalia hata kina nani Jaguar kina nani. Sio amejimake na ametoka na wako sawa.
Yeah.
Mtu anaishi fit na unaingia shughuli zako unaanza kufanya mabizi zako kando kando. Akisa huko unapata kama sasa hata watu industry yao ya hip hop ni hard sana.
Yeah.
Ni lazima utafute collab na Simba.
Mm.
So unaona kila mtu kama yeah. Una collab na huyo guy.
Yeye yeah, inakuwa una struggle.
Na tafuta hiyo collab, mimi usema tu, wewe.
Mm.
Tu hiyo collab tu ni ya kupapa alafu inakupapa inakupatia hiyo nini alafu ukiachwa unarudi tu na unakuwa nini wa kawaida msanii wa kawaida. But numbers wako nazo.
Yeah. But numbers mostly unajiona unazitoa Kenya. That's yeah. The, you know, the sad part. Ile ukiona gala like hata yu mapose na wei saizi, wakitoa numbers, itakuwa ni Kenya number one.
Mm-hmm.
Yeah.
True.
Itakuwa Kenya ndio tu watch, afu kutoka hapo ndio tuende TZ, love, yeah.
Na tuwezea hata nikuambia nini, nilikuwa naangalia zile manini zao za nikuwa Africa, listeners, shona yu list.
Yeah.
Uliona ya clouds.
Ma?
17 million listeners, my friend.
Oh, okay.
Kenya.
Mm.
Wile highest, kwe nini?
Radio station.
Sasa unajua hiyo kitu wanaangalia country alafu wanaenda kwa radio stations.
Mm.
Nigeria wako na numbers na South Africa.
Because Nigeria na guess juu ya population pia.
Kuna numbers zao liko na radio moja iko na hata karibu unapata ka radio ka moja iko na 26 million. Na hiyo ni moja radio station.
Yeah.
So unaweza imagine wakishikana.
Mm.
Sisi Kenya sasa wale the highest wenye wako nao kina Maina Kingani ilikuwa inachezea sijui 3.0 ama 4.0.
Oh.
So
But unajua pia TZ, I think advantage moja wako nayo ni tulikuwa na nani hapa anaitwa Mr. Nice akawa anatuambia vile kwao jakubalia hizi vernacular station so hiyo imesaidia sana kwa sasa sisi unachiki kuna hiyo 3 million lakini uende Inoro upate 1 million uende nini so hizi vernacular zote ukizifunga hizi numbers zinaenda kwa other stations
hivyo hata jiko hivyo walikuwa wanaangalia Kenya mzima listeners alafu wanai break down to which radio station sasa top tu wanaenda wakizikata wanakuonyesha sasa ndo nikakaa nikaendelea nikaangalia kama hiyo ni clouds pekee na hiyo ni huko ndo hata wao wakuja wafungue hizi Wasafi ni wasawa na numbers wakaona hey ni biz ni biz tunafaa kukua juu 17 million listeners why my god
yeah
crazy mimi nakumbuka nilienda huko nikaenda station interview say kutoka hivi station unaangalia hivi IG
crazy
what is it au wako na numbers kwa radio station sisi
hata si radio station peke yake kuzangalia umsee kuna umsee mmoja ule he's bigger than Millard Ayo namba zake ni bigger than Citizen on YouTube.
True.
Like kuna more subscribers than Citizen. Nani msee? Ni msee mmoja.
Ni msee mmoja, yeah.
Yeah, iko jina anaitwa Millard Ayo. Unataja.
Sasa unapoenda uone tumingine tukaenda. Tuaje hiyo jina nimesahau.
Kuna pia simulizi na sauti.
Acha ukienda kwa nyingine gazeti. Jamaa amefungua gazeti ya mtaa. Udana roll. Ni kama jamaa fungua gazeti.
Kwa sababu lazima
gata press zile kuna ita gazeti leo gazeti za Tembo.
Zile ma Tribune.
Tulienda hiyo station nikashtuka. Utadhani jamaa anaendesha standard newspaper. Lakini ni zile gazeti za Tembo. Lakini sasa juu ni wengi unaona? Ni crazy alafu mseza sasa amekuwa mbigi huko design. Sasa anabizi hizi zile gazeti za udaku zile. Zile gazeti zinaongelea tu.
Kasheshe.
Bali fani kwa Sheila Wadu.
Kwa sisi sasa hata kuna hiyo like the fact pia tuna reading culture inamaanisha hata gazeti zina date. Kwa hata mchikia kina Nation na Standard zinaambia usiniache. Si digital subscription tuko kwa nini tuna digital subscribe?
Wewe funga. Actually hata ni advertisers wana pull out cause. Kwa nini you invest heavily
na naweza invest
pale na kitu yenye haitaonekana
you know? But pia inakuonyesha bila technology ni hash
yeah.
Alafu kitu moja pia lazima nikuambie I hope nyinyi mnajuaga hii generation yenu internet ndio iliokoa. I hope you juaga hivyo. Like bila internet ungekuwa huku chini.
Haya, sisi ndo tuko wewe unasema nini? Sisi ndo tuli nini na pinye, sisi ndo tulifunga. Sisi ndo tulifunga kitabu ya pinye. Like kali alifunga kitabu ya pinye ni kali alifunga. Na ilitokana na nani? Na wanaitwa J Camp Mula.
Yeah.
Camp Mula alifanya hiyo kitu. Yaani alituonesha yaani mnadu mbona mnangangana na kuna net kali ndo alifunga hiyo kitabu. Mimi nakumbuka the last time ilikuwa ni nini, tulijaribu kupeleka ngoma fulani nation wakaendaga hapo, mimi hata sikuenda hiyo siku, alitoka studio amejichocha amebana CD hapo, eh tunaenda nation panguza viatu walikuwa na jamaa fulani alitoa reading toka juni pinyi amesema nipeleke jamaa mpeleka ngoma, wamefika huko, walifika huko saa si kwa 2 walikadi 5 5 kufika si nini naanza huko the beat ati hiyo jamaa alikuja amepita ameonyesha na kama akapita ameingia huko sawa kwa hapo kwa reception nini mambo yako jeni pinya na kama amekuja kutoka
2
amekuja amepita mengi wandani walikuja wamekasaje wakirudi na masidi zao hapo kwa
CD. Oh, hakushuka hata baadaye.
Sasa umeshamgoja kutoka 2 3 4 5 sawa 5 amekaa amechelewa. Sasa amekam tu ile designer
mimi. Na si ati show iko live. Yeah, so janapatiana.
Yes, yeah, si amekuja kama amewapita tu ile designer. Ana ameingia kwanza ile amewaambia tulieni naka. Simkaeka hapo yeye ile kufika 6 mnaangalia. Ai! Jamaa hii ni kama tumeingi. Kutoka hiyo siku zile ma F words walirudi nazo. Kajitombe nini. Ambia sasa hapa vile iko tutabidi tuji wakaanza sasa na YouTube. Ngoma YouTube.
YouTube.
Hiyo ngoma nakumbuka walikuja hivi kama wameiupload hiyo sasa. Alirudi wakaiupload kwa Mneti.
Yeah.
Wakazoea sasa kutoka hizo siku. Kali akaanza kuona sasa. Alafu akakuna ngoma alitoa ile yake na IT. Nakumbuka hiyo ngoma.
Yeah.
Akupeleka. Hiyo hata akupeleka. Afu anaona ngoma inache. Sasa hapo ndo unajiuliza. Sasa na hii kerere yangu ya kupeleka CD huko ilikuwa ya nini?
Yeah.
Like bait ni kwa gani ubaguzi kiplani juu nakumbuka pia kuna ngoma tulifanya ngana Kevo K-Force. Hiyo ngoma ilichezwa hatukuipeleka. So tukakaa tukaona by the way kuna jisumbua kupeleka ngoma huko. Fanyaje wewe, fanyanga tu mambo yako nini? Ndasa yakafunga hiyo kitabu. Akuwai. Hata hii generation ya sahi hadi hakuna mtu
shuka. Hakuna mtu peleka gani ni? Ukitaka download on YouTube. Yeah, inakuwa gaivo.
Hapo kila kitu. So
hata new music, si ndio? New music inakuwa gaivo. Wewe download
kila kitu
sahi. Ukitaka kucheza.
Yeah, so internet is hiyo ni sisi. Hiyo ni sisi tuna nini? Internet in case kutakuja kwa kitu kingine itatutoa soko. But sisi ni generation ya internet.
But nimekuwa nikifikiria juu kitu nasema technology gani itakam kutoa internet because niko sure something else will happen but sasa swali ni it's just going to be another form of internet because like what will it be because itakuwa because internet ni I want your music I can get it anytime so ingine kwani itakuwa ikikuza na nitaandika code yani I feel like it can only evolve the technology ya internet ndio ita evolve maybe itakuwa faster.
Internet itakuwa, is here for
yeah,
I think for
a very long time.
Yeah, for the next century.
Tukama radio sasa hizi imemaliza 100 years.
Because there's the link. Since the link ya hii ndio inatushikanisha like.
Radio imemaliza 100 years. Tofauti ya radio na internet ni radio ya improve with time. Bado ni internet ni kushua kuna time itakuwaga. Like kuzunguzika Japan walikuwa na practice in real time at ile design work wa Kenya na msee iko Japan na mnabonga hakutakuwa na lag. Itakuwa like in real time. Instant, so ushai watch game ukistream unasikia mseko eh bado bao ijaingia.
I'm gonna receive notification from Google.
Yeah.
Do you go on and behind?
So it says Japan wanawakia ile itakuwa in real time. So bao ikifungwa nini hakuna time, hakuna picture itakuwa ikikufikia in real time. Like hakuna delay ile microsecond delay.
I think it turned out to just evolve.
So I think it turned out
to evolve to
hata Spotify wali hack. Hakuna hiyo nini yao inanga like it's una play unajua zingine unaweza fanya play like itachukua hata kidogo ichelewe like but Spotify inakuanga ni
spot on
yes unakwambia so I don't think internet na doubt, like it can only get better. It's going to be a better version of internet. There might be another YouTube, but I don't think there is a technology, but we never know. Maybe never, there's a way. Maybe kuna day design itakuwa unalala tu hivi kwa kichwa. Yeah, yeah, utakuwa unalala hivi alafu ina account unaambia
unasikiza tu yongoma. Yeah, ndio sasa inabidi tuende to the next
level.
Itachukua
time.
It take time. Sasa internet ndio imeshika. Sasa internet imeshika vizuri kwanza design hata ocha internet inafika vizuri. So to take time, sasa ndo time
ime create ma millionaire skuzi ni kuna cheki kuna ka dem fulani wa like ni mkisi fulani huimbaga gospel and it was something kirubo naangalia ga views yake ni ma millioni yana shindwa u dem miss jay skia juu yake niko tu Nairobi na
pia miss skia juu yako juu yake sasa hivi
wafu unajua nini tena kitu
na shindwa
nyinyi watu mimi watu wanachekeshanga sana
yeah.
When it comes to music usiwe convert music to millions of views na do.
Zizi, kile nasema na hivi, au mavanakula kile nimekam kunotice nao, what happens is, wanauzaga pia hard copies. Unajua, au napendwa, wanapendwa na mafala. Na mafala, mafala usupport. Sika sisi. Unajua, sisi tunakuwa na ile ujinga nini. That's why chiki, wasovanakula wa nini. Wengi, like, mse kama ilikuwa kuna time kwa nambuati Mike Roa. Ukitaka kumbook saizi tuko January ukitaka kumbook for April una book saizi na ni too late saizi kwa ni too late si ni fair una book igi
unasema kwa siku ya December
yeah si unakwambia sasa hao alafu unapata gati kama huyu ameenda kuperform majuu wewe umjui mpaka unashindwa like mimi sikujui aje ulikuwa na perform ya nani majuu cause amechukua ile crowd yake ya vernacular
unajua sasa the net inakusaidia ku nini tu like you have to be there physically to make money.
Yeah,
you
know, yeah.
Na with music. You know, kitu watu usahau pia. Ngoma sasa hii kwanza inataka ukue hapo ndo umake your dough actual.
Unaona? Yeah, yeah.
Ju utapata hizi ma views si kama unaona watu wa hizi content kama podcast. Ni mko na time. Unajua ngoma inakoga 3 minutes imeshatoka. Yaani so I generate so much hizi vitu za interviews na nini na nini when it comes to YouTube.
Yeah.
So unapata hata sisi wa kardinali do ya YouTube na konga YouTube money invest in hakala sema we invest in weed I say diagi like yodo inakuwa gani alafu ita come time yenye uko kwa vitu zingine hata yani inatokea tu inasikia hey do ya YouTube umetoka umekea tu kitu hapo like it's just a by the way
yeah.
Are streams kwetu watu musician
inakuwa I think with nilikaa nilikuwa nasema vile wameget hiyo niche alafu the fact wana target mafala in quotes mafala wana buy records bado sisi sio jenua sio kubootleg yeah sio watu kubootleg
unapata wakati nali at Spotify au ndo nini lakini utapata huo mother ndio kiukweli yeye ndio yes you like it lakini sisi tuko kwa digital sasa unapata si ndio most streamed mimi juu watu wa young wengi lakini McDo na nini utapata huo mother na McDo juu ya anafanya the old school way ya kuuza ma CD na nini
hiyo ni kitu kuna maanisha
you have to be there physically uuze ufanye kitu like you have to utafanya job lazima ufanye job
but the industry is growing unajua kifika level ile people are making money and we don't even know who they are that's a good thing
na ndio nimekwambia keki ni big sasa hii hata unaweza kuwa huko hata ujulikani lakini uko tu sawa
afu vitu zina grow cause mimi nakumbuka kuna time niko naambia wase vile kuna time nimekuwa offered job ya ilikuwa Vibes FM na karibu nichukue alafu haikuwork so vile haikuwork na kuandikwa naambia nasema mimi nimemaliza na media kusipia mimi niko nimedharau internet kwa chukua saa hiyo sasa na dunia hapa na cheki then afterwards saizi ndio ni convince ni go back to mainstream itakuwa hard to does itakuwa hard itabidi tu nikae chini na wewe nikwambie eh unatikia acha tukae chini tuki interview ya res msikie bila nabonga juu ya Jia kamita na. Okay saa. Hiyo yuko tayari. Then I'll wake up every morning. Kusajabu tu wa muka saa 10. Unamuka saa 10 ya subuhi. afu unaenda kuscreamiwa cause unakaa chini na wadosi, mdosi anakuambia do you know who our target market is, we target this guy who goes to the river takes a shower with G. Hakuna mtu kaa huyo, yeah, unajua kwa internet unaiwekaga iende, ule mtu itafikia, itafikia,
ndio inafaa kufikia,
ule itafikia sawa,
na hata utaki ifikie mtu wrong,
yani ujaliki ule mtu imefikia ule target. So internet apart from musicians, kitu imesaidia pia ni media. Kwa sisi watu tuko kwa media, jo iko like si lazima ni kisasa ya mtu.
Sahi imesaidia juu. Media imefunguka sana. Sahi tu mna breathe, mnasema vitu zozote mnataka. Like zamani ndo useme hizo vitu zenye ni usema usume kwa tricks, hata kama kwa show yako unaona. Sahi mna sahi imesaidia.
Tunafanya
vitu mob, tunaweza fanya vitu mob sana.
Afu tunaweza have hizi conversation ile for long. Ile mnabonga juu ya kitu
za kukati pale smoja, unaona, tunaweza fanyia mahali popote. Imesaidia. Net imesaidia ku imesaidia sana when it comes to media na music Kenya.
Imetusaidia.
Afu sisi ni wase tume embrace technology. Wa Kenya hiyo ndio kitu pia inatusaidia. Wanakonga wana embrace technology faster.
Yeah.
Kitu kitokea we all want to know. Hey, ni nini hiyo? Sasa kama sasa hii ukienda country zingine bado podcasting haija.
Hata Kenya haijashika. Kenya zetu tunangoja. Ile siku moja watu wako kusema the pioneers to come out
so fast.
Ishaanza, imeanza, imeanza.
Mzee mwafu mko sawa, like we tuna depend. Sasa hii acha nikwambie. Watu wana depend on podcast. For such information kama hii yenye tunabonga than
mainstream.
Hata tungeweza kubonga hivi ingekuwa nini due to times we have to pay our bills.
Kashamalizwa.
Hata hujasema kitu. So get tulikuwa tuna tumefichwa vitu mob.
Alafu ungetaja penye unajua sasa hapo umefungana nation.
Basi
umejifungia.
Wana take personal, wana
express vitu fulani. Mimi hata kuna vitu singesema shughuli ningeweza hapo nda. Alafu watu wataku get wrong kwa sababu una time ya explain wider
context
kitu hata kama tulikosana tukopoa
na tungekatia hapo
pa ingekuwa hapo kitu ingeran kwa nini hapo ikwe kidogo kidogo story mingi you know so imesaidia sana. Mimi na like vitu mnadu napenda sana vitu mnadu
pia si Buddha lakini unajua ni when a library of knowledge so
yeah kitu tunaongea na watu wa bisi sina knowledge mimi
ni unajua your experience
jana tu sina knowledge niko na understanding ina understand vitu sijui watu wengi wanajua vitu siku hizo unajua watu wajuaji ni wengi na hiyo ndio pia inatupiga wajuaji ni wengi bata tunafaa sasa tuanze ku understand tukae chini ile ndio unajua sawa but una understand kitu inaendelea the dynamics of everything do not when it comes to dynamics in involve vitu mingi zina kama dinga ile vitu zina hii na movie na movie na wote collectively wakishikana wanaenda kwa computer moja wana kila mtu analeta information pale pamoja and then wana disperse nini vitu zina move. Sasa hii unapata kila mtu anajua. Ndio anajua lakini wewe kitu unajua kama uileti kwa computer it doesn't help. Unajua tu yeye anajua hii anajua hii. So hivyo ndo tuko kwa industry sasa. Kila mtu anajua kitu fulani lakini since hatuna place ya kucentralize hizi
information
ya zetu na tuseme by the way tumekaa hivi chini na tukaona hii ndo the best way ya kufanya. So hiyo ndo kitu hata nafanya sana kwa industry na try sana ku centralize thoughts za watu na ideas za watu na jaribu mimi hiyo ndo I am more listen very nasikiza sana kuliko venye naongea so na information ndo niweze alafu nazi process na take kitu wewe umesema kitu wewe amesema natoa hivi natoa nafanya mahesabu nasema tumebaki na hii so this is the best way I could deal na but ningekuwa tu nasema tu nachukua kile mwafa anasema nasisikizi hawa watu wengine
itakuwa tricky kwa
watu umeenda mahali baba by the way unafaa kufanya hiyo unafaa kufanya but relax
sikimbie
sikia pia huyu sikia huyu alafu sa evaluate hiyo nini yote unajua sasa hii tuko kwa industry ya ideas unapatana na msela kwa by the way mnafaa sijui mfanye nini ngoma zenyu sijui mweke wapi sijui unapata mse mwingine fanya hivi ni monetize
najuaga hizo
si hatu yetu juu hizi vitu zote but
it's not as sometimes not as easy as you think and it's not yeah
pole pole juu ni vitu zinahitaji hiyo utaratibu ya ndio tusipoifanya hivyo na nini utapata ndio tuko na knowledge but uja understand hiyo kitu unataka kudu.
Yeah. Alafu nini, kitu moja I think ni liskipi part. Hii RS, waga juu ya nini? Jina yako iko na R, nyingine iko na S.
Ilitoka wapi?
Na kwa nini si RS666?
Yeah,
but. Masa like, the beast. The mark of the beast.
Hata bado yu 66 itachanganya watu. Watu wazee na kumbe, 66 eh? Mwana wazee? Ambia pana, it's just... Afu ni ile time ni watu mnakumbuka kwa marapa vile kuna chitafutia kama jina zingine little sijui nani
little dynamic
so hakuna kitu yote iko na R na S pale yeah na kwa nini ulichukua
the reason ilikuwa mimi sana sana mimi nilikuwa nataka mtu atakuwa soldier
okay
RS inamaanisha resident soldier
RS okay you know it means something cuz I was like soldier one you so don't okay
na kwa kanda hiyo ni nini nilikuwa nimetamani sana kuingia kwa military napenda kama gun
hata hiyo chain yako kuna vile just simple kama kale ka
upenda vitu tie zile za army napenda vitu military
hata combat
okay
so ndo RS ilitoka ndo hiyo R for the resident alafu S for the soldier
okay
apenye resident
yeah okay
apenye resident
yeah, but vile tumesema, I think imekuwa like a very good lesson in music production. I think umeonyesha say the lives and times of a producer.
Hapo ndo tukwapo hapa nao na ndo tunaendelea acha tuone vile tutaenda huko mbele.
Yeah.
But so far so good tuko sawa. Watu waache ku complain sana. Tuna complain sana kwa tuko industry na tuko sawa.
Okay.
Hizo zinatuvuta nyuma hiyo kwenda tukiambia watu mashida zetu kila saa. Tunakadiri tunalia. Mara tunatetewa sijui na kina Murko.
Yeah.
Mambo yao huko.
Yeah. Wafanya politics.
Sisi tumekuwa tukifanya tu mambo. Na kitu kwanza wakiingilia and then they know but they don't have the knowledge they don't have the knowledge. So hapo ndo tutamess kila kitu ana believe anajua mtu kuja na kuambia by the way mnafaa kufanya hivi na hivi na hivi na hivi but dynamics hazikubali dynamics zinatuambia tulia ile comes first this one comes second this one comes unaona
wewe unaweza
kusainisha watu split sheets na bado utatengeneza huku chini vizuri ushaanza kuambia watu science speech tunajua hapo ndo tunakuja tu tunakuacha tu mimi hata mbeya kuja kuniambia amuangalia tu ile niga science speech ya nini na hata bado uja wewe mwenyewe hujajipata hujajua vile hiyo itakuwa inakufikia unataka ni science speech ya nini Musa zingine hapo Musa sign lakini nacheka tu lakini hadi kuna zingine naatia watu wengine kuna zingine niwekea nakwambia percent yangu patia ilai kwa ilai hiyo 5% ingine napepea huyu
but nipo watu kuna isign cause you never know kuna time technology nizafika to a certain level where kitu kama hiyo inakuwa rahisi kabisa. I think vile kwa tunauliza juu ya technology ku change and is afika time pia itakuwa like itakuwa digitalized design ukiupload kitu kwa YouTube utakokia ukiweka unaweka huyu unaweka huyu then ikidistribute na distribute ya kila mtu so I guess
it's nini na wakivo for DistroKid
okay which is good
pale kwa collaborators the moment ume input then nini but they have to be pia wewe lazima kuwe kwa hiyo entity ya so that akiweka jina jina yako sema mzima wa Afrika italeta wa Afrika ikumuulize huyu wa Afrika huyu 001 nini hiyo ndo kwa yake so kimki in automatically
ina nini kwake
okay I think even nili unajua niko na nani this is bit ama kwa sema ndio walikuwa wanatumia ga check
yeah
na ilikuwa inakuja kwa mailbox sasa kuna alikuwa anasema ati alivula kwa produce jingo magani wamefanya majob majob majob. Sasa mimi naelewa royalties zinafaa kuwa tunafaa tuziache zi grow like unaona ni kama ni malipo ya uzee.
Yeah.
Vile watu tuna deal nao hatuwezi waje.
Hauwezi wa trust.
Unaona tafunga hapa next week hapa tusikie kesi. So but inafaa kwa hivyo inafaa kuwa ni guaranteed that idoni yako hata ukuje
ama usipoipata your kids ama your great grandkids will still get it.
Hiyo ndio kitu inaweza fanya ni kuwe na euro ya kusign hizo vitu that you're guaranteed. I'll say at 20 years from now anaweza tumido. O jamaa alikuwa anasema yeye alikuwa amefanya ngoma alafu wamekuwa namtumia nini kwa mailbox. Ile siku alienda kwa record company iko hapo kwa nini akasema jina yake ile nani nani. Sasa unajua uwezi kuja hapo useme ati mimi naitwa mafuta sema jina yako.
Origia Gava.
Akisema jina yake tu yote mde makastuka kwanza eh man you must be very rich. Ati, sasa na huyu jamaa amekuja ku yeye amekuja hapa akisucha akamwambia eh man you must be very rich. Ati kwa nini sasa anasema alikuwa amekuja session amekuja session. Akuja session kwa hiyo studio sasa hiyo nini anaambia madam vile anaitwa madam akamwambia hey, you must be very rich.
Yeah.
Akamwambia kwa nini ati ati I am the one who's been signing your checks. Eh jamaa akamuuliza ati checks. Ati eh si royalties ile ngoma mlifanya na nani na nani na hiyo si ngoma mlifanya kitambo. Ana sio si royalties ile ngoma mlifanya na nani na mimi ndo nimekuwa nikisign checks zako na nimekuwa nikituma kwa mail. So pengine mailbox ulikuwa umesign pengine ni yako ya mother ya mtaani. Na hata pengine waendagi huko kucheki. Jamaa anasema alikimbia huko. Ati alipata
check kibao.
Eh anasema ile amount to almost 3 to 2 million USD. Nakuwa ni kama check. Me check. So unaona ina make sense hata hizi do hata kama ni masumni inafaa yacho.
Yeah.
Inafaa yacho. Hata hizo za MCSK na nini zinafaa yacho zigrow. Ndio sile time mtu ana retire. Ukienda pale uambwa hata uko na 1 million USD kapo.
Yeah. Una uko poa.
Na hiyo ndio kitu hata mimi naweza takawa sio wafanye. Hiyo mambo ya kutupa hiyo do kila siku haifai. Kaini na hiyo do. Ni vile sasa hata tu trust. Ni kukana hiyo do.
Afadhali sawa mwenyewe ichukue. Rusha kwa money market.
Yeah.
Igro.
Ingekuwa ni poa kama wangekuwa naweza iweka hizo ma 56 million wanalipa nazo nini? Waziweke zigrow hata kama wataziweka kwa fixed deposit acha zikae huko.
Yeah.
Sasa mtu amekuwa mzee kimpatia ka retirement kani ni kake kakuenda unaona inaweza kuwa better than hii yenye mtu ana retire na kitu eh itasaidia so mtu anafuatilia tu doku kuwekwa si hatuna hizo ndo maana hizo spreadsheets na feel ni kama utadedi kama utadedi hata watu wenyu hata wajuagi kuna spreadsheet ndio do bado hata mabeste zako tu hata hii
ndio hata hii nini tu okay
kuwekwa na system yenye inaweza kuwa directly do inakuja kwangu kwangu direct na system yenye inaweza wakiva zuu akpoa kama tuseme Boomplay though pia wanasumbua lakini hiyo system yao ni poa juu it's directly to you.
Boomplay walituangusha kama mtu podcast
useless kabisa
like ukienda kwa iko nini utapata kama episode ukienda kwa kina Apple Music unatupata latest episode kwenda chini. Boomplay unapata gazi kwa mixed up alafu unatry kubonga na moja hao kwambia mistake iko side yako na kwambia the same place unatoa ndio Apple wanatoa ndio Google Podcast wanatoa ndio kila mtu ana Amazon Music wanatoa wote this right order. Boomplay ni
there's
one person not doing their job.
Kuna time nimekuwa na shida nao juzi tu hata nikawa nikadi kwa nini na ika same thing tu na nimeona kumbe si mimi sasa nimeona na hii kitu hata mimi niko naandikia email naambia msee kuna mtu adu job.
Yeah, kuna mtu adu job.
Adu job huko. Na hataki kuni.
Yeah, wanna get girl like defensive. Just one person needs to do their job.
Na ni simple
tu. Yeah,
na kama anafanya job I think ni wanafarm nini tena wampush zaidi.
Yeah.
Watu wa Boomplay yani mimi naweza mwambia ile incompetence inaendelea hapo yani budadi unaweza tumia invoice ya mtu mwingine bro.
Yeah.
Sio nakwambia invoice naona Mwafrika tena Mwafrika na warudisha naonyesha kuna hii invoice yangu.
Sio nakwambia like hii imefika level mpaka hata sia. Sikuzi niliacha kuangalia namba zetu za hapo
sio pekee.
Ilifika ile time niko like sasa kama ziko EV. Alafu sasa ukienda akina like watu Google podcast like kiko imejipanga vile inafaa kuwa.
Sasa si hata mimi ndo nikamwambia msee tunaenda distro kid manzee wamejipanga, yani unaona vitu ni rahisi ku upload ngoma rahisi kila yani it's simple ukitaka do yako wanadini kawaambia tengenezeni hata kama e-wallet.
Finally in his advertise saizi wako saizi iko sawa.
Siko sawa.
Nilikuwa nimejump ilifika level kuzinitrai kuongea na mmoja wao. Anaongea vibaya. Ananiambia zile za ati the mistake is on your side. Naambia zi mnaitoa the same place. Unajenge kwa ati nawapatia yao special. That's another thing. Wote wanaitoa the same place from nini? Saizi nimecheki iko sawa bana. Hako na the latest episodes.
Buple wanafaa make it easier for us. Hiyo ndo job yao. Wako hapo kufanya hiyo administrative part of. Boya huko juu hizo
Okay. Oh. So saizi wacha niambia sasa Jones atapata boom pledge. Niko nimeacha ku advertise. Niliona gatu ni ujinga cause ilikuwa unakama hapa unapata episode 9. So unashindwa episode 9. Msata atakisikiza sikia tukibonga juu Uhuru as the president. Hakuna mtu atasikiza hiyo shit. Unacheki? Akisikiza as 9 juu na expect 9.
But saizi nacheki. Haiko na update.
Yeah. Paka tuko tuna advertise gi boom play tukaacha. But saizi sasa tuta advertise alafu nionekaa at least what I need. So badala ya kutusikiza kwa Spotify, tusikize kwa Boomplay. Yeah, nacheki.
Kama wame nini ni poa. Hivo ndo inafaa. Wanini tu nini, wangalia hizo mambo zao. Wanze nini kuangalia hizo stories za nini. Wanitua staff tu wanadu. Tunajua Boomplay. So Boomplay Kenya, but the company ni Transcend International.
Oh, okay.
So sunona kampu iku China.
Yeah. Oh.
Ni.
Kwa hapa. Okay,
so
okay.
Bumple Kenya, Bumple wapi Nigeria nini. So hii yetu ya Kenya manze.
Yeah, inakaa kulikuwa na watu wengine.
Haya, kwanza ikifika ni time ya payments, bro. Bro. Hey, buda na kwa kama sasa hii tuje quarterly, si ndio? January, February, March. April, May, June. Buda unaweza kuifika December, wewe unafuatilia yako ya January, February. Hivyo ndio ilikuwa December hiyo ipita, niliwaletea noma. Nikamwambia buda hata kama ni ujinga. Hii ni ujinga gani? Alafu kuzidisha wanakutumia invoice. Unasign invoice vizuri, hapo kwa invoice wamekuandikia 30 days. Nini buda? Nilisign invoice March. Deck bado sijalipwa.
30 days okay. Gani?
Natumia nini nauliza 30 days hapa inaingilia wapi? Unajua Mamwere alifanya nini? Mamwere sasa invoice ya pili wakimtumia. Wameedit pale kwa 30 days yangu
ipo 90 days.
Imeongezwa mazee nikacheka na nikasema tu kwa sasa judi hizo zilizusha. Yangu imeongezwa mpaka 90 days how many days? Nikasema haidhuru. Nikangoja.
Usinitumeka savings sasa.
Walipitisha pia hiyo. Pia hiyo yenye wameedititia wameniandikia au wenyewe. Sasa si ni ile feel free.
Okay.
Si unataka kunilipa after hiyo day? Sawa, imefika. Wamepitisha tena. Nauliza sasa
tunadu what are we doing?
Alafu mna grow. Hamwezi grow down. Mlianza vipoa. Mnafahamu mna grow
vipi? Yeah, mna get better.
Sasa yeye ni wati tunatoka from 30 days to 40. Si inafai kwa ni 30 days to 15 days.
Yeah, to 5 days. To immediately.
Because
kuna kwa gana wale hapa wale na chekigi like unapata gani a few days kisha rushia invoice a few days usha rusha
like sahi na hii technology na net ndio inafaiku inaingia
nikawaambia
ikeni e-wallet that ido ikiingia mimi najirushia kwanza kwa wallet yenye iko tu kwa site yenu so siitoi iko tu kwa site yenu kwanza
au lipana shilingi ama dola
na sasa hivi aliruka kwa dola juu kuna time alikuwa analipana kutoka hapa but sasa hivi tunalipwa kutoka
na China
so inaafu kuja in USD.
Okay.
So ndo pia maana ina take time I think na niliwapatia hiyo nini wali ni explain ya vitu kaizo wakaniambia tuli change finance nini. So nikawapatia hiyo allowance acha tuone kama hii mwaka ata improve ama tunataka tu kuingelea tu kwa hiyo but so far ujue bado hata last year nakumbuka mimi na wadai October, November, December. Sasa tuko Feb. So unaona tunaingilia January, Feb, tunaenda March lakini last year bado tujakanjwa. Nafani yani si hata sielewi ni kitu ni tricky. So ukiavu unaenda kwa hizo sites zingine ni instant ni tap. So unajiuliza kwani
Spotify wagaje?
Spotify si wabaya.
Ni monthly ama quarterly?
Au sasa una depend uko nini aje unajua sasa hizi stories za Spotify na nini vile watu waliingia DistroKid DistroKid ndo ina handle DistroKid ina handle kila kitu. Ukiweka ngoma kwa DistroKid dao wanakudistribute ya Spotify, Apple Music.
Na siku hizo wanahitaji nini ndio mtu aingie DistroKid? Kwa sababu kuna kunkali kwa process.
Hapana.
Siku hizo ni anyone.
Yeah. It's the same, I think it's the DistroKid signed on the simplest way
ya distribute.
Hata mimi nilimeingia DistroKid na hii album. Like hapo ndo nilichoka na Boomplay. Album zangu zote vile nilikwambia sinua ndani ya Cockpit 1, ndani ya Cockpit 2 ni ya. Sasa hapo ndo pia mufurahia gama vijana. Hizo album waga ziko ni zangu.
Yeah, walipatia rights
By then wako na do. So nilikuwa na record na mimi naika kwa nini yangu na mimi ndo nilikuwa na site mimi ndo nilikuwa nimefungua Boomplay account. Na account yangu ilikuwa ya studio. So inaweza handle, inaweza ika profile mob. So nikaika guys wa album hapo. Spotify na nini wako poa juu. Since tuna deal na DistroKid, you know kuna
interactions
mob na nini. And then vitu ziko transparent pale.
So DistroKid data nini payment ina come through au? Like
so DistroKid
wanachukua kila kitu from kitu. Spotify hapa, Apple Music, Tidal wanaziweka. Okay.
So
unaona
hata why tuna face out unachanga MCSK tunafanya nao nini ndio maana wasanii wasai hata wataijua MCSK kwa sababu DistroKid inawafanyia hiyo job on a bigger platform na ina collect worldwide. Imagine unampea ngoma anakuwekea hizi nini zote. Ingekuwa ni zamani ilikuwa ni umefungua Apple yako, umefungua Spotify yako, umefungua Deezer yako. So imagine sasa kuupload album. Ungeweza kuupload album. Just like DVD, ukiupload na upload Apple, unaupload Deezer, unaupload nini, unaupload kila mahali moja moja. But for now, sio upload tu kwa DistroKid. Ukishapea DistroKid itai nini kwa platform zote.
Okay.
So that's why unaweza unapata ulikuwa unaniambia kwa Apple ijaingia unaweza pata bado Apple wako ni hizo maneno za but finally unajipata iko kila mahali hadi YouTube. Wanakuwekea kila mahali.
Okay.
Nasaidia. But una wakanja vile umesema siku hizi ni
10% kidogo, si ndio?
Kuingia it's about $30.
Wa kuingia.
Kuna packages, kuna packages by the way. Kuna packages. Na the more
one of
Paia. But ukishaingia sasa, so unajua ukishaingia na nini yako ina remit do, utalipa.
Watakuwa kikata tu.
Watakataga tu hiyo
$30.
Wako na packages kadhaa ya studio, ya personal, ya group. Mnaweza ingia watu watano, mnaweza ingia. But so far au wako poa in terms of distribution.
Hizi
mtu za YouTube ndo naweza advise tu mtu ajimonetize.
YouTube ni kujimonetize.
Lakini terms of distribution ni poa wapati hawa wafanye juu kufuatilia hizo vitu si mchezo.
Hiyo najua.
Hata mshangao na iduaje.
Au
una upload hizo ngoma zote.
Ni technology tu. Niko sure ameautomate system AI. Ameautomate hizo vitu.
Sasa unaona it begs the question why sisi hapa MCSK na hizo chaka. Pola msiende hata mtech tu tu wa.
They know.
Yeah, kina MCSK ni
nini. Delay yao ya kugo.
Yeah. But nini, wajua tumekuwa hapa pamoja 3 hours,
eh?
Imekuwa ni 3 hours.
Yeah, 3 hours plus, yes.
So kama kawa vile Musa Maga, Johnny, Lenny, Buda, tumeshukuru sana.
Tumeshukuru.
So kama kawa ni, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Tukimalizia 274, tukisema Eko Nene.
Eko Nene.